Omanyiye byange nawe birimu ekyo amakiro kikusike kitambulira muli musayi nina kyejo bwe tusisinkanya amaaso nebire bikyuka amazima omukwano kutandikira ku ffe nekubona buli wamu pekama buli wamu nekuwulira tegukendera kulinnya mulinnya teguka wanetolola nakkiriza onvuge tubulireyo tokendera mulinnya mulinnya kubwokoze wanetolola nakkiriza onvuge tubulireyo ensiko y'omukwano eri emu kye twasimba nawe eri mutaka jimu owomukwano gwafugirira ebikunyiga birete kulabirire gwe wange kimanyi sina iyo kirala okujjako kukulabirira siriba sina iyo kirala okujjako kukulabirira tubulireyo tokendera mulinnya mulinnya kubwokoze wanetolola nakkiriza onvuge tubulireyo buli olukete yongera kukwagala buli bwe buziba ate yongerako ongezi buli kitulaga nawe saba obere bwotyo tubulireyo.